kwa kuzaliwa, Mungu akupe umri maradufu, kuo kuolewa majaliwa, pale Mungu akikutunuku. Washukuri we wazazi, wawe hai ama wamekufa, sio tu kukumwagia maji na vizawadi tutakupa. Auna miaka mingapi utuambie, na sisi kwa vinyimbo tukuimbie, na kama kuna shemeji utuambie tumsifie, na kama kuna makosa yalitokea utusamehe, tumekusamehe pia. Leo ni siku yako ya kuzaliwa, enjoy it. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you.
Hongera kwa siku ya kuzaliwa.
Mila kwangu dua, Mungu akujalie upate mwana, upate na mpenzo kushibana, ujenge na kajumba iwe ndo kuhama, uwache mwendo kasi uvute hama. Te amo, te amo totorito, sherekea keki kwa meza, puliza na ukate kwa kijiko, kabla mate hatujameza. Kama kuna makosa yalitokea, utusamehe, tumekusamehe pia. Leo ni siku yako ya kuzaliwa, enjoy it. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. We unakataje? Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Haya kata hii, usikate kizembe, ila tulishe kwa mbwembwe. Sauna kata. Haya kata hii, alichokupa mama, siamekupa mama. Sauna kata. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you.